Kwakudala ngoko ndithule ndikhuphe induku esemqubeni nondaziyo usenkanqini yami inyani isemculweni khandindivumele ndivule isifuba ndikhuphe kumehliziyweni okay mbeva benyongweni ndithanda utshaza intambo kukhubeka nophoxeka abaphambili ndibuza inyali bandikhombisa indlulam ento abagqibela besazi sebemuncu namansazi bafundisana isingesingqondo xa berhuqa phantsi singathetha siphikisana ibala selintswela lwazi sonke sikhangele ishotkhasi loo nto rhoqo sibuka phantsi ziphi ngoma ezifundisayo njengomzantsi ujonge ezantsi ubumvalo khulayo khane mnike naye ichansi mnikeni ithuba lofunda dala ngoke fokusa funa ugqebha amaduma kakade ncapho ibizalo omakhazolibuza okanye asose ndehle nophambi kwam ndizomtumza intawo ndityilile ifele ndiginya sigoloza ndikhala udlula isithetshi uba ngoqhwanya sendiqoboza xa ndiziphululele intesha bada ndikwazi notyoboza imela yam ndayilona ngoku ndihlaba amadlala baqala undenza isibhanxa pha ndiyadikwa nam ndingumntu faxa ndiqoqodisa unyaka ibhili ixolo mna ndihlaka angomdala mna ndimdala inyawo ukapho zigcwele ukudala phuma empuma ndithandabuzi bekutheni ndinganguzi basibusa baziphendule bayathanda nosigqibela xa engibanobhalisayo zange ndibizwe ndandisele kwezi zithulo zityamasele bendingamkanga ndizithulele dala bendifuna bendibuza ndithandi ke mna nofoko zingqonde muncu ndiyayihluza masiqiqiqiqi ingqondo isiphele zinabele uqaqaqa siqoqa marhanuka kude qhawuke nobathana umculo vakalayo atshatane nosathana ansarephini lo mindlela nantsimfoko mabaxhele zange ndiphise ndandisele ziphi heads zithethelele xa bedlalo nomasele rhayinyani mandifele mabandihlabe de bandixhele lolo wam ndiwuvalile ndiyeka umculo ndithethelele
wesintsiswa ndiyosabalaza wesintombi ndiyosabalaza noma kunzima yitsesalami
riniso phela baba riniso phela baba riniso phela baba ndiyolela ukhululu umoya
Yo magunzima yo sabalaza.